sasa wasi wasi wa nini na Mungu akitenda unabaki akilini ayuga oga papa I thank you umefanya mama veloz thing Lord I thank you oh oga oga Jesus I thank you umenipa mihuri heshima
Hatuwa mbele